Isifundo 27. Bavukela uJehova. Kamuva ngesikhathi ama-Israyeli esehlane, uKhora, uDathani no-Abiram nabanye abangu 250 bavukela uMose. Bathi kuye, sesikhathele yini? Kungani kufanele siholwe nguwe no-Aaron abe umpristo phakeme? UJehova phakathi kwethu sonke, hayi kuwe no-Aaron kuphela. Lokhu akumjabulisanga uJehova. Kuyena kwakufana nokuthi la madoda ayivukela yena. UMose watshela uKhora nabamsekelayo, fikani kusasa ithabanakele nemicengezi yomlilo niyigcwalise ngempepho. UJehova uzosibonisa ukuthi ukhetha bani. Ngakusasa, uKhora namadoda angu 250 bahlangana noMose ethabanakele. Lapho bashisa impepho njengabapristi. UJehova wathi kuMose nakuAaron, qhelani kuKhora nasemadodeni akanye naye. Nakuba uKhora aya kuMose ethabanakele, uDathani, u-Abiram nemindeni yabo benqaba ukuya khona. UJehova watshela ama-Israyeli ukuba asuke ematendeni kaKhora, uDathani no-Abiram. Ama-Israyeli asuka ngokushesha. UDathani, u-Abiram nemindeni yabo bama ngaphandle kwamatende abo. Kusenjalo, umhlaba wavuleka wabagwinya bonke. Kwehla umlilo ethabanakele washisa uKhora namadoda angu 250 ayikanye naye. UJehova wabesethi kuMose, thatha induku yomholi wesizwe ngasinye, bese ubhala igama lakhe kuyo. Nokho, endukwini yesizwe samaLevi, bhala igama lika-Aaron. Zifake phakathi ethabanakele. Induku yomuntu engizomkhetha izomila izimbali. Ngakusasa, uMose waletha zonke izinduku wabesezibonisa abaholi. Induku ka-Aaron yayinezimbali futhi nama-almond avuthiwe. Ngalendlela, uJehova wabonisa ukuthi wayekhethe u-Aaron ukuba abe umpristo phakeme. Lalelana abaholayo phakathi kwenu, nizithobe. Hebrew 13:17. Imibuzo. Kungani uKhora nababemsekela bavukela uMose? Sazi kanjani ukuthi nguJehova wakhetha u-Aaron ukuba abe umpristo phakeme? Numeri 16:1 kuya kusahluko 17:13. Nonumeri 26:9 kuya ku-11. Ihubo 106:16 kuya ku-18.